CK Music Promos.
I'm in it, boy. S.
Master.
Primadezo. Backwish.
Mtu aliyeze ama funa kuchitika.
Kuchitika.
Mtu aliyeze ama funa kagudula.
Mtu aliyeze amafuna ka good life. Mtu aliyeze amafuna kuyenza. Amafuna kufrying. Fima futa chabe. Imwe para ife. Laba, aya ma situation ni tupitemo. Imwe ya dipusana.
Uyesa umayesa, nito vima rima. Koma osaleka, nimbigilate. Iwe never leave.
Nimbigilate.
One day.
Mtu aliyeze amafuna kuchitika. Take a